tuso na ku tulisin kana Allah subhanahu wa ta'ala a tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe obulungi obuli mu kiro kino ekyolwaleero abeere nga atuwonya obubi obukirimu tukyagenda maaso ne erisaala eno gye twatandika mu Ramadaani ekwatagana ne nawaqidhu al islam eya sheikh waffe omumanyi waffe العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غيان ينيروا مكد وفي ومن وفي العلامة صالح بن صالح الفوزاني الفوزاني رحمه الله تعالى إذا تلك الناقض الأول إرشاركو إشونو نوب سلام وبيشتا وبسلام ekisooka kitukyaliko bwe twakoma nga sheikhe rahimahullahu ta'ala amaze okwogera ku bantu abakola shiriki awamu n'ekyo nga beeyita basiraamu n'obulumi bw'abantu abamu bwe balina nga bagamba lwaki abantu abo mubaddiŋŋana kasita bajja mizikiti ne basaala kasita basiiba kasita basaala wadde balina bye bakola ebitali bya busiraamu naye mwalibadde mwolekeza obuwanga bwammwe kubaagaanira ddala okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga abo bo basoma Qur'an basaala basiiba lwaki abo ate ne baba balina shiriki gwe bakola lwaki abo temubaleka sheikh yagenda mu maaso ng'agamba warubama yaati waahidun omuntu omu ayinza n'okujja olw'olumu n'agamba wayaqulu n'agamba haulaai juhal abantu abo tebamanyi omuntu aliyo mukyalo gy'awangaalidde akola shiriki we wasaala akola shiriki wasaala akola shiriki wasiiba haulaai juhal oli asobola okujja n'agamba nti abantu abo tebamanyi maaduruuna biljahli balina excuse ebaweebwa ey'obutamanya tebamanyi balina excuse kubanga tebamanyi oli ayinza okukuleetera ekyo nakati abantu abo badde bakola shiriki ye tebamanyi ate omuntu bwaba tamanyi mu busiraamu asonyiibwa omuvunaana musango si wadde bakola ebikolwa bimu ebyobushiriki one kale bakadde baffe banyinaffe bamaama baffe bangi tebamanyi mubaddirangamu kubanga byebakola tebabimanyi fanakulu sheikh agamba tugamba ila mata aljahal abaffe obwo obutamanya bwebagamba bulikomaddi bulikomaddi kubanga ebintu bijja ebipya omuntu n'abiyiga n'abikenkuka bijja ebipya ng'omuntu aba tabimanyi naye n'abiyiga n'abikenkuka kati ye ddiini kyogamba okuva lwe yajja e Uganda emyaka egyo gyonna egisoba mu kikumi era omuntu yo akyalina excuse y'obutamanya ku ddiini ja tamanyi tamanyi musonyi we muddiremu naye ila mata aljahal obutamanyi obwo bwo bulikoma ddi walquraanu yutla nga qur'ani ebasomerwa esomwa buli bagenda mu kutuba khutaba babasomera qur'ani bwe bagenda mu mihadara babasomera qur'ani wahum yahfaduuna alqur'aana nga n'abamu bwo qur'ani bagikwata mulimu abangi mu abadat lkuburi abasinze entaana mina sufiyina mbasuufi n'ababafaanana qur'ani bagimanyi bulungi baagikwata era bwe bagikusomera ogamba mashaallah twafunye ono twamaze twafunye makula teeka qur'ani agiina qur'ani bangi baagikwata kale ne baba tiyagikwata yonna era ayina mu byeyakwata kubanga tewali suula mu suula za qur'ani okujjako ng'ekowola abantu eri tawhid oba yakwata alfatiha oba yakwata ikhlas, oba yakwata falaq, oba yakwata yonna essuula gye yakwata. Tewali ssuula mu ssuula za Quran okuggyako nga buli ssuula erimu kapaati akakoowoola abantu okubazira tawhid. Ashika agamba nti abaffe abantu tubaleke mu butamanyi obwo, tugambe nti tebamanyi nga Qur'ani bagisoma bagikwata, wayaqra'unahu era bagisoma. N'agamba laqad qamat alayhim alhujja, obujulizi bwabayimirirako dda. Laqad qamat alayhim alhujja, obujulizi obubaluma bwajja dda, bwayimirirawo dda. Buli omu obugenda omuvunaanya singa alifanga mushiriku, bwamuyimirirako butya? Bibulughi alquran, nakutuuka kwa Quran. Buli wonna Quran gwe yatuukako, buli yenna Quran ajiwuliranga emusomerwa, buli yenna asoma Quran, bujulizi bwa nkukunala obumulabula okubeera nga tafa ng'ali ku shiriki. Allah yagamba wa uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man balagh. Allah agamba mbaka sallallahu alayhi wa sallama wa uhiya ilayya hadha alquran, era nzisibwako Qur'an eno, Allah ajinzisaako liunzirakum bihi, mbeere nga mbatiisa nayo obutafiira ku shirku, obutafiira ku bujeemu, mbatiisa neno Qur'an. Wa man balagha, noyo yenna gweyituuka. Basahaba Allah yabatiisa ng'ayisiza ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'abatiisa na Qur'an. Buli kyonna ekiyinza obazikiriza nga Allah ayisiza ku nabbi n'abasomera Qur'ani n'abatiisa, si be bokka. Wa man balagha, noyo yenna gwerituukako. Buli yenna Qur'ani gwetuuseeko obujulizi obwa tawhid, obujulizi obwawula Allah, buba bumaze okumutuukako nga senga alifa nga mushiriku talina kyagenda kwogera wa Allah, nga Qur'ani weeri, nga Qur'ani yajiina talina kyagenda kunnyonnyola wa Allah. Allah agamba wa uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man balagha, wano nabbi sallallahu alayhi wa sallama mweno aya baali bamaze okumunnyonnyola ogumu ku migaso gya Qur'an, nti Qur'an ejimu ku migaso gyayo emikulu kutiisa baddu ba Allah, kubakoowoola ebitawhidi, kuba nti omuntu talina kyagenda kwekwasa ewa Allah oluvannyuma lw'okuba nti Qur'an yamutuukako. Sheikh n'agamba nti kullu man balagahu alquran, buli yenna omuntu Qur'an gwerituukako, faqad qamat alayhi alhujja, obujulizi bugenda kuba bumaze okuyimirirawo ku ye. Wala udhura lah, era talina excuse gyagenda kuwa ewa Allah. Abantu buli alina Qur'an senga alifanga mushiriku talina excuse gyagenda kuwa wa Allah. Abantu Qur'an abamu bagiina ku myoyo, abalala bagiina mu mayumba gaabwe ku mpapula, abalala bagiina ku masimu gaabwe. Buli yenna Qur'an gwetuukako tewali bujulizi bwagenda kubeera nti ayimirizaawe wa Allah bukkirizi bwe obamutuuse wa Allah nga mushiriku. Sheikhe yaleeta obujulizi obulala bwe yatandika nabwo ndowooza ku naqidu eneesooka, ekitta obusiraamu ekisooka, alladhi huwa ashirku fi ibadati llah, ekiyitibwa shiriki mu kusinza Allah. Mubimu kubitta obusiraamu shiriki mu kusinza Allah, obusiraamu n'obufulumira ddala. Osinza Allah naye ate mu kusinza Allah oyina ne shiriki gw'okola, kikufulumiza ddala mu busiraamu era n'obeera ng'oli wa muliro emirembe n'emirembe. Sheikh yagamba obujulizi obusooka qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa, Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna, alisonyiwa ma duna dhalika yani ma duna shiriki ekiri wansi w'obushiriki, amazambi gonna agasigadde gali wansi wa bushiriki, amazambi gonna agasigadde gali tahta almashi'a, gali wansi wa kusalawo kwa Allah. Omuntu yenna yenna bw'abeera nga agafiiriddeko Allah tabaraka wa taala ayinza omusonyiwa n'ayingirirawo ejjana, oba okumusoosaako mu muliro era oluvannyuma n'ayingira ejjana, tasobola kubeera mu muliro lubeerera. Wa amma almushiriku Sheikh yagamba nti hadha iyo aya obo bujulizi obulyao yadullu bulaga ala anna shirka kyo kugatta ku Allah huwa a'zamu dhunubi kyechono ne kisinga obuchi obunene huwa a'zamu dhunubi yezandi lisinga obunene ko yaba afiride ku bushiriku bihaitu inna Allah la yaghfiru li sahibihi mumbere yokubanti erizambi lituusa ne mukubeera nga Allah tagenda kusonyiwa na nyiniryo illa okuzzako idha taaba minhu bwaliba yali enenya n'atuuka okuba nti okufa kwamutuukirako obulira bw'abaana yali yabuvaako ebibbo by'abalongo yali yabifuluma yabifulumya mu nnyumba ensawo z'abalongo yali yazifulumya ensawo za ddungu yali yazifulumya omuti omukooko oguli mu kibanja yali yagutema eddagala lyeyaziika ng'aloga nga yalijjayo buli kyonna kyeyakola nga kya bushiriku okwabya olumbe kuyabya okufulumya olumbe kuyafulumya byonna ebyo ng'afudde okufa kumutuuseeko ng'amaze obyenenya kati Sheikh kyagamba illa okujjako idha taaba minhu nga nanyini zambi eryo yali enenyezza wayaghfiru ma duna dhalika Allah yagamba nti asonyiwa ebitali shiriki n'agamba nti ma duna shiriki yali ategeeza ebiri wansi waki ebiri wansi wa shiriki mazambi kyamalala agali wansi wa shiriki Sheikh naawe ekyokulabirako kazina ng'obwensi washurbi lkhamri yani wakashurbi lkhamri n'okunywa omwenge zambi ddene nnyo naye liri wansi eryenkana shiriki n'agamba wasarikati yani wakasarikati yokafu yekola ku byonna kazina ebyo n'ebiddako yebiteekako kasira kazina washurbi lkhamri wasarikati n'obuki obubbi bubbi zambi ddene naye liri wansi wa shiriki muranka teryenkana shiriki wa akli riba okulya riba abasuubuzi muli kucyokya ekya riba naye yadde yaddeko ng'omubi omweru bwogeraageranya omushiriku no omuli wa riba temulina buweerero naye nga akiri akiriko oga nti mbadde mbawaamu buweerero temuli bulungi n'agamu n'akeddagala mutudde ku bbomu essaawa neyabika eya riba buli yenna alya riba atudde ku bbomu ey'amaanyi enye tegambe riba okiraba omukuli omuli wa riba wakarishwa ne rishwa enguzi sekiti yagyogerawo naye wakarishwa enguzi zambi mazambi amanene wa akli amwala yatim yatama waakuli amwala yatama n'okulya emaali y'abamulekwa zambi mazambi amanene wa zulumu obulyazaamaanya wa ka uquuqi alwalidaini okujeemera abazadde ababiri mazambi mazambi amanene wa ka an yantasiba al insaanu ila ghayri abiihi omuntu okuweteeka gye batamuzaala inalyo zambi ddene zambi mazambi amanene omuntu okweteeka gye batamuzaala maama we abakyala babikola nnyo namumalu kino kyama wakati wange naawe eyo gyenkutadde yanfuna naye ndikulaga kitaawo omutuufu kasooka tumale okugusena ensonga abati abaana abamu bamanyi ng'amanyidde eddala yennyini ng'amanyi eyo maama we gye yamuteeka si gye bakola ki si gye bamuzaala maama oyo yamuteekayo okiraba olw'ebyenfuna kati omuntu okwenasaba okweteeka gye batamuzaala zambi mazambi amanene okubudamya munnabida noba nga gwe omubudamya zambi mazambi amanene okubudamya namu okubudamya munnabida munnabida tebamubudamya aa eyo zambi ddene tobudamya muyeekera wannabbi sallallahu alaihi wasallam ayeekera nnabbi ate gwe omubudamya tomubudamya ibakawulide era nkogedde bakawulide naam okubuddanya munnabbi jazambi magambi amanene okiraba kati agogonna gonna hazihi kulluha duna shirki amazambi agogonna gonna manene naye galiko wansi wa shirki galiko ekikulaga obubi bw'obushiriki bannange kubanga omuntu omushiriki awulira ki ebigambo ebyonna n'aguma ahulira ki ebyonna byonna ebigambo n'akira nga yagumye nibamugamba nti bano bonna balaba bakola amazambi oli assa omuntu balaba assa omuntu aliko yadde yadde okusinga gweoli bubi nnyo Allah muntu akoze obwenzi naam ali bubi naye aliko yadde yadde okusinga akola obushiriki akoze obwenzi ku kisolo oli n'agenda ku kisolo mu shariya ezambi lyeddene nnyo 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 n'ekisolo tukitta ne tukiziika naye oyo ali yadde yaddeko okusinga omushiri naye kikwewuyisa abantu bawulira ebyo ebintu ne basigala nga balina enkofiira ku mitwe n'ebiremba n'obulaadi ne basaala n'okusaala nibasaala n'okusaala nge bino binaabiwulira naye nasigala ng'ajja mu muzikiti era ng'asaala n'okusaala naye nga bamugamba nti gwe ssenkaggale mu bwonoonefu gwe okulembedde bendera ya bwonoonefu gw'ogikutte kubanga ne bw'ofiiraawo tolina ssuubi lya kusonyiyibwe wa Allah tabaraka wataala kati sheikh agamba amazambi hazihi kulluha amazambi agonna genjogedde bwenzi kunywa mwenge kubba kulya riba n'amalala ng'enguzi obulyazaamaanya okujeemera abakadde okutta okubudamya mu nabbidaa ago gonna amazambi kulluha duna shirki gonna gonna galiko wansi wa bushiriki tegenkana tebapima kyekimu tebali mu rangi yemu n'omushiri tebazanyira muki mu rigi yemu arigi zaawukana gano amazambi gano gabeera gannamba lujega bw'oteekawo omushiri ne bwabeera ye imaamu ne bwabeera ye mufuti ne bwabeera ye kaazi omusajja omutamiivu ali wali anywa omwenge omusajja oli ali yadde yaddeko okusinga kaadhi nga mushiriki okiraba musajja anywa omwenge naye nga musiraamu ali yaddeko okusinga kaadhi nga kaadhi eyo mushiriki amazambi ago gonna wahiya dakhilatun tahta almashi'a ago gonna gonna gayingira wansi w'okusalawo kwa Allah kiki batekeeza tahta almashi'a inshaa azabahu wa inshaa ghafara lahu Allah bwali bayagadde oyo omusajja yafaanaga amazambi gonna nga bwe twogedde Allah agenda musonyiyirawo nga tamusoosezaako mu muliro naga amazambi ge bwali bayagadde agenda kumusoosaako mu muliro eya azambillah wa innama abantu bano abakola amazambi gano dakhilatun tahta almashi'a wa ashabuha era bananyini mazambi ago abagawangaaliddeko abagakoze naafa nga takoze tauba ashabu kabairin tetukibajjaako ebino byonna ebigambo byembadde njogera bibadde bibawaana aa ashabu lkabairi bananyini mazambi gakaŋaana wahum fussaaku era bamaware naam basigala bakyali bamaware bafussaaku fasikun huwa alkhariji ani taa ye muntu yafuruma mukugondera oyo maware kyewaggula yafuruma mukugondera Allah alfisq huwa alkhuruj muntu afuruma mukugondera Allah kati abantu abo bakikala bakyabaliwa nti nabo baki bafussaaku bononefu bajeemu bajeemu abo naaga amazambi walakinnahum en walakin lilistidraki mulimu ewarabagamba eyebeera ya istidrak yani yastadrik fima sabak yakujjululamu mu ebyo ebisoose ebyo ewalakin wabaawo kibanywezezaawo naye lakini bwejja aba agenda kujjululamu mu ebyo byakulembezaawo walakin naye walakinnahum abo bo bananyini mazambi ago lam yaqau fi shirki tebaagwa mu buki mu bushiriku wa innama waqa'u fil kaba'iri buba agwa mumazambi amachi amanene fahiya tankusu imanahum amazambi agakendeza bukendeza obukiriza bwabo imani yabo buli oluwa kola izambi dene imani yekola ki epunguka nga nadduwe yaganti wala yazinu zani hina yazni wa huwa mu'min omwezi kainza kwenda mchisera wayendera nga mukiriza amakulu ekitendo ky'obukiriza wayendera kiba kimuvuddeko wala yasriqu assariqu hina yasriq wa huwa mu'min era omubbi wabbira wonna ekitendo ky'obukiriza kiba kimuweddeko kiba kikendeddeko ye kyobola basobola okubba kati abantu abakola amazambi ago gakanganga amanene getwogedde oba batunda emizikiti bo bali batya olinga atunda omuzikiti wo bali batya nabo bali mumazambi amanene olinga atunza omuzikiti abaya muzambi naye ddene kubanga biwe gimusomese yekyanje eyo abasajja bampa fatuwa abo bawanawinki ab'omuzikiti era ngamba atunda emizikiti mubi nnyo okusinga omushiriku fatuwa bagimpa wanawinki basivilian kiraba bane beetamwa omuntu weetamwa toyitawo nnyo ati naawe waki oyitawo bwoni owe omuntu watunda omuzikiti abeera mubi okusinga omushiriku ani ekigambo ekyo ekyo ekigambo wakijjawa ekyo ekigambo wakijjawa ekinene bwekityo ekyo ekigambo kinene nnyonyo oli ababugumiriza abakyamuse nnyo abakyaye nnyo abanyiize nnyo ebikolobero oli naabikola nga biddiŋŋana nno munnange bisigala byebyo tobikyusa zambi mbu olwokuba bingi nnyo kandi gattegatte mbikube bwe bipima neshiriki bino bingi nnyo nedda ssebo bisigala byebyo bisigala ebisobyo byebyo kati abantu bano abakolagana amazambi amanene sheikh agamba imaani yaabwe ekendeera bukendeeza olw'amazambi gano ge bakola kubanga eye aqidatu ahli sunnati waljamaa enzikiza yaba ahli sunnati waljamaa eri nti omuntu imaani ye yeyongera ne takwa ate wayankusu bilmasiya imaani y'omuntu ekendeera n'amazambi okwawukanako ne bakhawariji allazina yukhrijuna almuslimina fi dairati al iman obo bakhawariji oli bwakola ezambi ddene bamukasukayo eri aba asaze busazi ng'agenze ebyo ekiraze si kyaffe eyo nayo fisiku ndala era bidaa muzimu ku bidaati ti omuntu bwakola ezambi ddene aba avudde mu busiraamu la baahli sunnati waljamaa sobwe bagamba omuntu bwakola ezambi muminun biimaani allazi maahu au biimaani allazi indahu fasikun bimasiyatihi mujeemu bwalina tumwagala olw'obukkiriza obwalina ate tumutamwa olw'ezambi ekyo lyako okiraba eyi adiru iwasatiya baahli sunna gye baawukanako n'abalala baawukanako ne bakhawariji ne bamutazira okiraba bamutazira itikadi yaabwe yawukana ku sahibu lkabira neyaba ahli sunnati waljamaa wakadhalika ne bakhawariji aqida yaabwe yawukana ne ba ahli sunnati waljamaa ku murtakibu lkabair bakhawariji omuntu bwakola ezambi ddene bamufulumya era oli bwakola ezambi ddene nga mukulembeze bagamba tulina okumuvaako basokola ezambi rimu ngaobadde mukulembeze bagamba oyo obukulembeze alina obuvaako oba sife tulina okumuvaako okiraba bakhawariji omuntu bwakola ezambi ddene bamufulumya musiraamu era baba mukulembeze balina okumugjawo era basobola n'okulamula okutta omuntu afaanana bw'atyo bakhawariji kati ate bamutazira bo bagamba omuntu waba akoze ezambi eddene okiraba tebamugjaako bukkiriza bilkulliya ate tebamugjaako ate tebamukolaki tebamukafuwaza bilkulliya abeera fi manzil baina manzilataini asigalaawo wakati mubasiraamu avuddeyo ate mubakafu tatuuka ali awo asigalaawo bamutazira bwebamulaba akola ezambi eddene abeera mutaziri yani mutaziri yatazuru an jamaati lmusilimiina basiraamu abavuddeko natazara n'asigalaawo eri atuuse na nene mubakafu tatuuse abeera awo wakati kati ate ku nkomerero ne beegatta ne bakhawaariji ku nkomerero beegatta ne bakhawaariji bakhawaariji balaba nti wa muliro ne bali balaba nti ku nkomerero wadde tatuuse eno era wa muliro kati ezo firaq vala ebibinja byabuze byabula tetulina kutambulirako yo manhaji ba ahli sunnati wal jamaa enkola yaabwe ya wakati wasatiya baina wasatiya ku buli kintu kyonna kubuli kintu kyonna batika kuba ni wasatiya era yo sifa ya obusiraamu wakadhalika jaalnakum ummatan wasata allah yabafuula ekibiina ekyawa ekyawakati wasatiya ku nabbi isa basiraamu bagireeta abayudaaya bagamba mwana wa bwenzi era ne bagamba bamutte ne batamulabawo ne bamwogerera agagambo nabbi isa abayudaaya tibbo abanaswara bo ne bagamba mwana wa katonda abala ne bayita mwana mwanolooza katonda ddala kale ate abo ne bakola guluwu bo ne bamuyisaawo abamu bamukubidde ddala mwana wa bwenzi taliiyo biki biki abala bagamba nti ano katonda ddala abasiraamu ne bajja ne bagamba isa mumwogerako ki abdullahi wa rasuli wasatiya muddu wa allah era mubaka we mwana wa bwenzi la si mwana wa bwenzi katonda la sikatonda sikatonda bamulekera ekitiibwa kye ekyobwannabbi tebamuyisaawo waayina okukoma era kyobula nabbi salama yakitwewaza nagamba la tafuruni bane temuntiitiirya nemumpisaawo temusuutasuuta kama atulat nasara isa bna maryam nga banasara bwe basuutasuuta isa mutabani wa maryam nebamuyisaawo temunsuutasuuta temumpaana waana temunsitulasitula nemumpisaawo la tafuruni kama atulat nasara isa bna maryam walakin kulu abdullah wa rasul mugambe ndi muddu wa allah era ndi mubakawo awo wenkoma sisukkawo kul innama ana basharun mithlukum nze ndi muntu ngaki ngammwe ndi muntu ngammwe kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya enjawulo gye nina nze zisibwako obuki obubaka nabbi saa sallama eyi wasatiya abasiraamu gye tulina obusiraamu gye butusomesa omuntu omusuulayo nga tannaba kugwayo ate aguddeyo mukakaseeko nti oyo yagwayo oyo kyamulya oyo gamba oyo kyakolaki oyo kiba kyamulya okiraba oli bwagwa mubushiriku leka kusanga omutiitiibya ate imaamu ate yegondi asomeseza daawa kola yazina emyaka 40 esowati aba yazina emyaka 40 kyamulya mushiriku mukaafu piwa nga bamatayo na nokubasinga eye wasatiya akyali mubusiraamu akoze maasiya togamba mushiru tetukafuwaza fe basiraamu abada walakin tukafuwaza abe esharia beyakolaki beyakafuwaza esharia tetugamba nti gwe ekyo kikola kyabukaafu fe tetukuyinaako munnange bwarafiiki sibagamba tulina bwarafiiki bonna tulina rafiiku mu ddiini la tugamba oyo ekyo kikola kyakola kyabukaafu ekyo kikola kyakola kyamujja mubusiraamu era temumugoberera era nuhadzirukum minhu tumubeewaza wadda mumanyi ajja kubatwala mubikolwa ebyobushiri mukiraba fe obusiraamu tetuyisa muntu wakoma tetuyisa mateeka wegakoma wetuyimirira bakita wasatiya teka okuba n'obwenkanya mu ddiini al adilu teka okuba n'obwenkanya mukiraba toyisa muntu wakolaki wakoma newaba nabbi lwesande ono luwedde ninako wenabadde ku mukolo khalifa nempulira khalifa muno nga ayimba nabadde nze ndi eyo ndyemmere nempulira khalifa muno nga ayimba era bwe yamaze kiyimba ninga bannange tuveewo wano yabadde awaana mutume sallallahu alaihi wasallam nagamba nti okumanya allah yamwawula newe yayitanga ebigere byabulanga nagabi baseka benaba nabo tuveewo wano era netuvaawo akakayimba mukalina khalifa muhammad saa sallama okumanya allah yamwawula newe yayitanga ebigere byakolanga ki ebigere byabulanga Allahu akbar.
Yabula. Nibiragawo. Nabbi yaina mbu kisikirize. Atya.
Nabbi yali muntu ngabantu abalala. Njiba bwe mpamba kisize kino okubelawo sallallahu alaihi wasallam. Nga mbu kisikirize kya nabbi yabula nga kitya. Tekyabulanga ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hakati okusuuta nabbi n'omuyisiraamu singa nabbi yawulira omusajja oyo ng'ayimba ekigambo ekyo n'abeerawo obezi ng'awulira ekigambo ekyo omusajja akiyimba eyo embaga yali ejja okusasika yali eyinza okusasika embaga yonna nabbi salama yayitanga ebigere byabulanga nasoose kiwulira nadde sikimanyi ekyo kalifa beera butambale bakalifa bebutambala yabadde ayimba oyo omusajja ebigambo si bituufu nabbi salama tomuyisaawo waakoma sallallahu alaihi wasallam nabbi yaitatuuyana ani yagamba nabbi yaitatuuyana sallallahu alaihi wasallam nabbi bamuyisaawo weyali ayina okukoma bwe batyo bagenda babikola ku nabbi ne babikola kubamaseka baabwe ne baba baziikibwa mu ntaana ne batandika n'okubasinza batandikira eyo mu kugulumiza muntu ne bamuyisaawo kati sheikha agamba nti bano tebaagwa mu bushiriku wadde bakola amazambi amanene wainama wakau fi lkabair bo baagwa mu mazambi manene fahiya tankusu limanahum amazambi ago gakendeeza obuki obukkiriza bwabwe wayuhkamu alaihim bilfisqi era abo balamulwako obuki obwononefu nti abo bwononefu musajja ogwo omusingana ng'anywa omwenge tomuyita mushiriku muntu bwakola obubbi tomuyita mushiriku balamulwako nti boononefu baafuluma mu kugondera Allah walau maatu walam yatuubu era abantu abo benjogeddeko abakola ebyo ebikolobero ebinene ne bwe bafa nga Allah tasobodde bawa taufiki kwenenya walam yatuubu ne bafiira ku mazambi ne batenenya kati waliwo omusajja ayiseeko emyaka mingi nnyo yafiira ku lw'e Masaka eyo yali mu mmotoka ng'avuga mmotoka ng'erimu omwenge ekwesiza omwenge era bagambe ezezimu ku mwenge gwe yali anywa gwe gwalemesa bureeki okusiba bureeki n'etusiba ekifa yagwayo eri wansi gwalinnya bwati n'akola ki emmotoka n'egaana okusiba n'egenda ku cupa ey'omwenge kaakati kyali na kisiibo naafa yafiira mu kisiibo ate mu mmotoka ng'alimu n'omukazi w'omuntu kisiibo misana anywa omwenge ne mu mmotoka alimu neki ekintu ekyayakiikirira nnyo kati era abantu ne batandika okukyogerako ne bagamba oyo mushiriku nti Allah taiza namusonyiwa abantu bakyogera era ng'okuvaayo n'obanyonyola awulira sheikhe yavayo n'asoma kutubeeyi sheikhe njuki masti siddiq yayogera ekigambo ekituufu naye nga namulimu n'abawalimu abalala nga bababuuzaku oyo omusajja ka wai ensonga ze zayitiridde olwawo okitandikira nga bwe batyo bagamba wai ensonga zoyo zatususeeko wate misanateke we misanateke ate anywa omwesi ate alimemuka omusajja emokanekoi nga baseeka bamu batya okukyogerako kati abantu ng'obusungu bo bubatta bannaimaani bira imi maani nga bubaga musajja mulidowo musajja mushiriku musajja toyigenda kumwogerako mutandikirawa aye nonye ddiini yaffe kisiibo misala tuwala mazaabi kitiibwa kubye mukazi waabeeta allah yamukubye ebbala ekiraga nti wamuliro kati baali bakayanya ku kigambo kimu ekyaleeta obuzibu hal yusalla alaihi amla ekyo kigambo ekyasinga okuleeta obuzibu abaffe era baakubanga n'amasimu ku lediyo banaiseeko omusajja asaalirwa oba tasaalirwa nga kwogeza n'ogamba bamusaalira nga munnaimaani ayagala okugwa mu bulako asaalirwa oyo seeka naawe temutya allah oyo asaalirwa oyo temuyina imaani olaba oyo omusajja asaalirwa asaalirwa naye abantu aba bulijjo be bamusaalira baimaamu abakulu tebasaalira naye abantu aba bulijjo bamusaalira era baleetanga abantu abakuzenga amazambi okuva edda nedda ne ku mulembe gwa nnabbi ngagamba sallu ala sahibikum musaalire munnamu ni umaru omuntu waaba abadde ku zambi ddene n'afa nga sallu ala sahibikum musaalire munnamwe naye tebagaana kumusaalira okuba afiridde ku zambi eddene eyo wasafiya baahli sunnati waljamaa batwebali tebabe na guluwu ate tebabe na jafa jafa tebabe na jafa ate baguluwu nti afudde zambi ddene likususeeko naam esharia teryagisukkako lisuse ku gwe sidde ne ku sharia esharia yalipima negamba asigadde musiraamu naye omusiraamu omwonoone ku n'olwekyo okutiisa n'okukangakanga mumala abasigadde baimaamu abakulu tebamusaalira abantu ababulijjo bamusaalira ekyo kirina kikiteeka mu mitima gy'abantu naye wona shekhe nawulidde ng'ayisa mumesegi najagadde naye omumesegi najagadde nange nenyenda jongerayo shekhe yagambye bwe tugendanga awantu mu maka g'omuntu nga yasomesa abaana awezaawo eddiguri 8 diguri esooka diguri eyokubiri ng'alina ediguri 8 awaka naye nga temuli seeka mwezi ediguri zonna bamaseeka tubeere mu bebasaaza naffe bamaseeka tubeere mabega kubanga ediguri ezo zonna 8 enginiya doctor ani bali awo mu magezi goyo omusajja gamuwa nti eno ediguri ey'obuseeka eno teyina nnyo nsonga kyava afiira ku zino ezisigadde kati kiba kya buvunaanyizibwa nnyo bamaseeka bwe bajja okuziika omuntu oyo nabo babeereko mu bebasaaza inginiya kyasanku Sulaimani Mukasa akulembere ejiniza ya taata we bamaseeka nabo seeka twegize inginiya masha allah esheekhe gwe ntwegize wallahi wali musomesa tandikira atya masita kyasanku lala fadda hii kawatati lala kula mbaka kawatati masha mzii gwa labawo siwe chile mzii gwa badda labawo siwe kataina go shehu zaifa na yetu tuyambi la wallah insha Allah na geza kulu lala doktor Ivanda insha Allah doktor Ivanda songa nana yaga doktor Ivanda ati walisha diktai kina mtani kilawa kuba gwa magezi nga kugamba batya nti osobola okusomesa abaana b'okkumi bonna ne bafuna eddigiri nga temuli museeka wa thalitha sana tolaba nti oba olengeza eddiini oba togyagala oba togyagala kale ate oyagala bagikwagazise ku mpaka mu kusaalira baseeka bannange nammwe mukolemuko ku ntondo eziri halaali baseeka bakolemu ku ntondo eziri halaali basimbe ku layini esembayo nga bawuliza etakbiira ono wa wakati yabongerera allahu akbar nga nawo balinda yawakubiri wano wonna wajjudde abamufaanana bapolisisi yali banne baani bonna nga bebajjudde waawo naam atuyuru ala ashikaaliha taqa abawarabu baga nti ebinyonyi bibuuka n'ebyo bebifaanagana omuti oguliko mpa abaana era mpa abaana weziwummulira tokiraba ennyange bwe zigwa awantu naye ddala ennyange bwe zijja zigwawo ebinyonyi bibuukana bibifaanana bigwa wali bibifaanana kale omusajja avaliwinga abasuubuzi banne basomesa banne bayinginiya banne baani gwe lwaki mumwesibako bamaseeka lwaki wadde mwagala nnyo okusaaza lwaki mwesiba ku musajja mujje mumuliweko akataka mubeere mubasembayo byonna mulaba birabe mu lahadi bamuziika bayimiridde mumulaba bulabi mulaba bulabi ekiri ewahaali kati baana be bali mukabuli obasoosa mutu oba bamutunuza eno mulaba bulabi muti mwenna mulaba kigenda mu maku seeka olina kyogamba la wallahi sula kikobakyowabula la wallahi sula dokita mbuuze dokita nga byonna olaba bulabi oyimuka n'ogenda sajja batukoze ekigambo mwe mwakyekola ate babakoze ekigambo ebyo byembadde mwagala byennyini era byemukkiririzaamu abaana bona 10 bonna balina ediguri tekuli muwalimu ediguri y'obuwalimu teyina makulu gy'oli hayyan wa mayitan mu bulamu ne mukufa yo message nkulu nnyo bamaseeka abadde abagirega tabalabawo ejaba idhan abantu abakoze amazambi sheikh agamba walau maatu ne baba bafudde walamu yatubu nga tebene nyeza fa innahum abantu abo tahta almashi'a bali wansi wa kusalawo kwa Allah inshaa Allahu ghafara lahum Allah waliba yagadage nabaso nyiwa bima ma'ahum min at-tauhid Allah akbar wa at-tauhid baina kana at-tauhid wa at-tawa bima ma'ahum min at-tauhid Allah waliba yabasaside agena tunya at-tauhid wa bugalina tauhid wa waddala tauhid wa mukwafu awe ulana madhambi naam ngoli abadaina madhambi ninga tauhid we mukwafu kwa ura kwe Allah kukwa tawuhidi agenda kusubulo kwe ura mazambi kwe msefi Allah mba inge jana ura tawuhidi kwa alibayin wa inshaa Allah ya walibaya gade azabahum agenda kubabu niliza bidhunubihim elanga tabaranze mwe mage wabulo rwashi uruwe bionunubi ya munga Allah sake inda kubune za mtu mwele walibaya kusasida ina kusasida tafadulan alaika au bika Allah lukwaga lizogurunzi mbina kusasi waliba tayagade agenda kusoka abonelezo mutoyo nienga wa zambi liye summa urbanyuma maaluhum ila aljanna ere obudo wawe bagenda kudda mujana bitawuhida aladhi maahum wa tawuhido yugubari baina sucha ukuru wa tawuhid kumkoneyo ni wali wa soseyo mujonga chivalide naam ila tawhid Allah gina mwisi zako baba jeyo bayingire jana hadha maalu ashabi al-kabair obwe buddo babantu bananyi mazambi amanene allati duna shiriki agatali shiriki songa emu kubiri imma Allah kubasonyira ila tawhid oba okubasosako mu muliro nenga bonno buddo wawe bagenda kuyingira jana ila tawhid Allah yagamba ويغفر ما دون ذلك دل على ان جميع الذنوب اي الله اي جماعه تعرسوا نيوا اكتاري بشركو دل وبجول زبلغا على ان جميع الذنوب اي جون نوبيونا على ان جميع الذنوب كلها اما ذنبي قلنا دون الشرك قال وانسي وابجي وابشرك وابشرك ويبولي وابكو وان الشرك ireyo ayira ganti obushiriku huwa a'zamuha wa akhtaruha a'zamuha shirki yasingo obushi obunene kumazambi konna wa akhtaruha ireyo yasingo kubo wakabenje ngabo twabagamba wiche de hatari kabi danger watu bitegerere byonna kawanga abakula bakubira kawanga fadalla ala anna khuturata shiriki ekine kiri ganti obubenje bwa shiriki fadalla ekine kiri fadalla ala khatari shiriki ekine kiri ago bubi bwa shiriki oba ala khuturati shiriki obubenje obuli mu shiriki wa annahu a'zamu dhunubi erali zambi likyasinze okubeera likanganga yaleta aya yokubiri nagamba innahu may yushrik billah oye nabu kalitanda banange nagattaku Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna alla yaziza ejjana kuye ni haramu wa ma'wahu annaru obuddobe kugenda kubera muri jahannama wa mali dhalimina min ansari edaba lyazamanya bali kweyo lebo omujazamanya yenna tagenda kutasibwa شيخ يا غامبا هذه عاقبته في الاخره اي ينكمرو يوم الشرك اي ينكمرو ليه كنكمرو انه حرم عليه الجنه يزيد وكيجنا يعني امكرو منعه من دخولها منعا باتا مطلقا يغاني وكيجر الجنه اورغاني و olwe nkomeredde oluli mutlaka nga terulimu komo teruliko komo yonna teruliko kantu wano oluganibwa luyaganibwa luli mutlaka teruliko komo terulikoma wano yaganibwa emirembe n'emirembe la matma'a lahu fiha tabira muna kasubi kusubi konna eliye jana tabira mune subi yonna yonna runaku munaku ntobo ya urulicha la matma'a lahu fiha tabira muna tama kusubi la konna kwero woreza kwaya galiza kebalu lichanaji ingira aina yezhab katuwa malu kubati Allah mganye jana agenda wa agenda kubira kwa mu'tazila wagamba aina aina kubira wakati la idha lam yakun min ahli janna wabata ingide jana fa aina yezhab addawa yasiru adama agenda kubula ubuzi nikuni yabula kia ingira mwili na hiyakula si yabula Allah ya mumbe jinana yabula hata genda kubula ubuzi nizda kagenda kubula ngaba rasta wabula naa kagenda kubula ubuzi ila kagenda kufuka taka ngevi soro bangevi soro bebili maloko isa sura kuna kuluwa kiyama bigenda kufuke taka ila abashiri kubali la bangevi soro bimazio kwesa sura nebifuke taka bagenda kwegomba ya laitani kuntu turaka ngandaki singa nami kari mpuse kala tono mshiri kuyeta gena kubula bubuzi nja la ma'wahu naru yobudewe muliro khalidan mukhaladan fiha nga wakubela mukulubela mugwo yochilaba wa mali dhualimina Allah nagana nagamba wa mali dhualimina min ansari kumriaza amanya yinna teria agenda kumutasa abaliaza amanya teria agenda batasa kunakurengu ansari yimutuwa inzi kutasa nasu yimutasa kumriaza amanya teria agenda kumutasa yani ategezao almushirikina abashiriku vya ategeza li anna shirika kubango kukata ku Allah zulmun buliaza amanya wa huwa a'azamu zulmin ilawe buliaza amanya kuchasimzechi obuchasinze okubera obunene teri buli azamanya bwenkana shiriki si azamanya nga muntu sitwalanga mukyala wagundi sijanga mali yagundi teri amanja ebyo byonna byonna buli azamanya naye teri buli azamanya bwenkana shiriki lwaki omushiriki ayitibwa muli azamanya oddayo ku taarifu ya zulm kubanga taarifu ya zulm definition ya zulm egamba huwa wadhu shay'in fi ghairi mawdhi'ihi ekiyitibwa zulm buli azamanya kwe kuteke ekintu mu kifo ekitali kyakyo kibe kiri kubwe buli azamanya mukyala wo wamuwasa akufumbire akuzaalira abaana ogenda okuddayo waka ng'ayoza ngoye za neiba aba akoze atya aba akoze obuli azamanya ezizo weziri tazooza akoze obuli azamanya afumba wa neiba akoze obuli azamanya omuntu wamuleeta mu dduuka kkolere naye omusingana mu dduuka ya neiba akoze obuli azamanya kubanga akoze ataddo ekintu mu kifo ekitali kyakyo fayi kati n'omuli azamanya wa shiriki kubaki bagamba nti muli azamanya kubanga Allah yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati matin Allah yagamba saatonda na bantu na majini okujjako basinzenze tovunulanga n'ogamba banesinze gamba bansinze basinze nze gamba vunaga ti saako tonda bantu n'amajini okujjako banesinze olusi luganda lutu bansinze si banesinze basinze ye Allah yatonda abantu n'amajini bamusinze kwaibi kanate omushiri ku ye asinza lubaale asinza balongo asinza miti ibada emikitaji saba balongo kati ibada najikolera ebitali Allah nabanga ibada yokusinza asalira lubaale asalira abalongo asalira olumbe asalira ennyumba asalira omusingi asalira akiraba ibada yokusala nabanga ajitadde awalala weteekwa kubeera wabidhalika n'olwekyo nafuuka muki nafuuka mushiriku Sheikh yagamba marahum min ansar abatubaina agenda kubataasa ma ahadun yastatiu an yukhrijahum min annari tewali n'omu agenda kusobola kubafulumya mu muliro au yashfa'u lahum inda Allah obokubanga abawolereza ewani ewa Allah kama yushfa'u li ashabil kaba'iri nga abantu abalina amazambi amanene bagenda okuwolerezebwa kubanga abalina amazambi amanene bagenda kuwolerezebwa bannabbi bagenda kuwolereza n'abakkiriza bagenda kuwolereza bannaabwe basalanga nabo wayakhurujuna minan nari bishafa'a era abo bagenda kufuluma mu muliro olw'okuwolereza okwo okwabawolereza bagenda obawolereza haulai abonno abalina amazambi amanene abashiriku la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in tebagenda kuganyirwa nakuwolereza kwa muwolereza yenna allah kyeka nti wama lizzalimiina min aswa omulyazaana talina agenda mutaasa wamma omukkiriza alina amazambi amanene agenda kutaasibwa n'okuwolereza kwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam era nabbi sallallahu alaihi wasallama ezimu ku ahadisi zeyogera hadisi ya shafa'a eyokuwolereza ewessuubi buli muntu yenna anaafa nga si mushiriku hadisi kanji kusomere wano omubaka sallallahu alaihi wasallama yayogera hadisi ewessuubi ku buli muntu yenna munna tawhidi bwagiwulira tayinza kwetantala kukola shiriki nga munna tawhidi la tasobola kwetantala akusomera hadisi omubaka sallallahu alaihi wasallama gyeyayogera ng'ewa essuubi hadisi ntuufu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba hadisi ya abu hurayra صححه الالباني رحمه الله تعالى الى مصاحب الحباني نبي كبير لنا نعم البخاري اخرجه البخاري واحمد مختصر ومسلم ومعيلي مختصر نترمذي ومعيلي ابن ماجه نبي يغاب لكل نبي دعوه مستجابه بل نبينا الله يموايو ورسالة نينغا رولي سبيشو غلوان كوبا buli nabbi yenna bannabbi balina ensaba ze basabanga eza bulijjo nga zandukulwa naye waliyo lwe yabanga ddo lwa situli special lwanjawulo buli nabbi allah yalumwa okiraba nabbi sallallahu alaihi wasallam atya fataajjala kullu nabiyin da'wata buli nabbi mu basooka okusaba kwe bayanguwa bo ne bakukozesa buli nabbi yayanguwa nga n'akozesa okusaba kwe nkweyo kwa nabbi nno وقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله كنسكن تتركا ينبا نيمون غيين لدينا يا موالي ابو نباك يندا ادوا اجيك من الله اكبر يا شي ساعه ولا يبقى موالي الله استوى توبا هنا خيون بقى السجاره وبكبروك وبقى السوبي وبقى ما باتي obakaki tolekawo ennyumba n'emu nga yamawale ng'eyimiridde allahu akbar allah namwanukula rabbi inni maghulubun fantasir fafatahna abwaba assamai bimain munhamir wafajjarna alarda uyunan faltaqa almau ala amrin qad qudir allahu akbar riyali dduwa allah yayagira eggulu kakifukumula n'alagira n'ensi zinawe ekukumula paka amazzi bwe gatuuka ku lebo nga tegagituukangako allah nagalekera awo n'alagira eggulu n'ensi kati birekeraawo nga tewakyali kiyimiridde kitabulidde mumazzi n'ensozi zonna ezaali empanvu ezikomeeyo ng'omwana wa nabbi nuhu gye yali yeyagalirako saawi ila jabalin yaasimuni min al maa yakulinnya olusozi lujja kumponya amazzi wali olabireyo enkuba etonya etukakola olusozi waggulu لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم هو عايز يقول لك انا كنا شغامبو تشا الله منا يا الله وانا بتقول ايش استوندو اما تبع مغايكا بري شيندو شنا اكيتيكو كوبولي لامازي تشا بولي لام يا يدوا يا نبي نو الله ngajani نغاتوكا كوشيغيرو الله شي ياغيرا نالاغي سي ستوبينغ كولان سي يالي فروميا ngane غورو ليكولاجي فالتقى الماء ulaga iltika faltaka negasinka na amazzi kukigero allah kyeyalagira faltaka almau ala amrin qad qul gasinka kukiragiro allah kati komaawo ng'amazi gasisinkanye ageguru nagaki nagensi kati nabi sallallahu alayhi wasallam amawulira gana agessanyu munatawhid no hadisi yali badde musanyu sa yali badde ajagala nnyo yagafa ta'ajjala kullu nabiyyin da'wata kulinabbi duwai yakola ki yajikozesawo yajikozesezawo bayanguirize zaabwe wa inni khtaba'tu da'wati nayinza okusaba kwange nakukereesa nakutereka shafa'atan li ummati nga ngenda kukozesa kukuwolereza abantu ba umma yange kunaku lwankomeza shafa'ati shafa'atan li ummati nga ngenda kuwolereza okukole jukire dua buli nabbi gyayina eri special ngeyanukulwa Allah yajimu eri special bannabbi bakozesezaabo agambe yange nagitereka nagiterekera ki kuwolereza abantu bange kunaku lwenkomero wulira akati emula fahiya na ilatun riwaya inayongera mu insha Allah egenda kufuniwa fahiya na ilatun egenda kufunwa man mata minhum oye nari fa mu umma yange la yushiriku billahi shay'a nga tagatta ku Allah kantu kunna ato mushiriku beyo haditha ajuulira atya oba uulira atya yo haditha ujuulira otya ngo chari kubushiriku nabiyaga ninayo oruoleza luli special naye naruterekera umma yange lugenda funu wako abobo ka abafa nga tebagasse ku Allah amakulu okufawe kwabatuukirako nga baali tebakyali bashiriku niwe aba yakola kushiriku naye nga uwe kwamutuukirako okufa obushiriku era buvuddeko waliwo omuntu gobakubira nga emyaka kinaana kinaana mu esatu naye nga akyakowola baana be kujja eri bushiriku baana bange mwetadde emiziki emyerere bwe mulowooza emiziki egyo egyemyerere gimala Allah yekamala munnange mwefeeko naddala bamaama Allahu akbar kati omushiriku ye tagenda kuwole kuganyibwa na kuwolereza kwa muwolereza yenna Allah subhanahu wa ta'ala yagamba haulai abafudde nga balina amazambi amanene agatali shiriku abashiriku la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in tebagenda kuganyibwa na kuwolereza kwa muwolereza wa mali dhalimina almushirikina omulyaza amanyi omushiriku talinayo min haninin wa mukwano mpanfe wala shafi'in yuta wadde omuwolereza agenda okuwulirizibwa nga amuwolereza almushiriku omuntu akola shiriki la tukubalu minhu shafaa okuwolereza tekukirizibwa muye wadde okuwolerezebwa nga bawolereza muwolereza waliyadhu billah wa ma'wahu nnaru obudde bugenda kuba muli jahannama ma'wahu obudde bwe yaani maqarruhu wagenda okutebenkerera ye ma'wahu obutebenkero bwe ekifo kye ekyolubeera kibaita maqarru wagenda okutebenkera ekifo kye muliro jahannama wa bi'sa al ma'wa era obwo bugenda kubeera buddo bubi nnyo laisa lahu ma'wa ghayruha abada al abadi talinayo buddo bulala emirembe n'emirembe obutali obwo fadhambu hadha khataruhu shekhuna amaliza kyetusembyayo nakyo kyagamba nti fahadha ezambi fahadha dhambun khataruhu ezambi eririna akabenja akafaanana bwe katyo wa hadhihi aqibatuhu ngerayi enkomero yali efaananako bwekyo hal yajuzu mwe mulaba kigwana tajahula wa adamu maarifati wa adamu tahdhir minhu mwe mulaba ekyo kigwana yani anna tajahala bihi okubeera nti mubaleke mukireke bannammwe ekikulu basaala kale wadde maama wo bemwasanga n'obusiraamu eddiini kale tekujjaako bya buwangwa wasigale oli muganda eryo ezambi ligwana annatajahala bihi twefuula abatalimanyi abatalifanako abatawogerako muzikiti kutuba ku kutuba muleeta banyumya buboozi kutuba ku kutuba munenya balasisa abantu kutuba ku kutuba eryo ezambi temulifaako muleeta bantu abakyamusa ekituuti omuzikiti gwakyamuse kutuba yawoomye mwagala abo buli mayo abantu wali bakowa abantu abakandula shiriki shiriki muliro ebintu kufa ebintu ebyo seeka
Nitele seka na wu. Matu ba wano, balala muko. Balala muko. Nomu liyo kuja kuwa mlala muko kubo. Naam, kuja kuwa mlala muko kubo. Wana uwe mfunde balala muko. Nomu liyo mlala muko. Hei, naam. Bulishimu nga nafetu ina ansa yacho. Bulishimu tu ina ansa yacho. Uchilaba. Kati idhan, gulabe zambi lulikuwa nukuban, tulide kabule sivu yetu cho. Tulemeti kuona kumaka kumaka, tewali darusu ya tawahidi. Tewali darusu ya kusome sabuli wa bidhaa. Tewali kubanga batubadja kunyiga. Batubadja kubamu mezikiti. He? Nida sivu. Zambi wetu tulikuwa. Kubanga ya kabenje. Bene nyo. Sheikha ganti wayukalu. Elele zambi ligwana. Okugamba. Oturuku nasa. Ama tumbalike. Matumbalike Allah. Mbalike Allah wawe. Allah riba la mula. Sheikha wuli naku. Wuli naku. Wuli kutumba. Ama tumbalike Allah. Oturuku nasa. Ama tumbalike. Mbalike. Oturuku kuburiyina. Ama vile kumtana nga vieto ula. Bale tobuladi. Bale tazukari. Mbalike. Nakubu inzo kuhu mteko kuhu kusinza. Tumanya. Uchuru kuhu kuburi yina. Umuna inzo kusinza mwene nkula. Umuna inzo kusinza mwene nkula. Mune yu bundaka kienda wa Allah. Uchuru kuhu kuburi yina. Ababila kumtananga bayimba. Bata deno uru zindaro. Mubareke. Wa ubada al-aburha. Abasize bivumbe, bizimbe, kibabu. Bibaita aburha. Biba zimba kumtana, bibwa, bichiri na bibaita aburha. Mubareke. Waturuku kulla man indahu ridda. Wali wabava dekom muslimu umureke wadaina byako le bimujja muslimu umureke usurukuhu madama annahu yad'i alislam binti ya cheita muchi umureke fa huwa muslim musajja aba muslimu wawajihu almalahida umudumu gonda mugoleke ziba malahida abaga nokukizza obusilamu abatakiriza alladhina yunkiruna wujud Allah bibaita malaida aba wakanya Allah talina yo alitombuja ya dini nawe twakalaba kati tombuja magondo walio tuseyo ati yogera na kuogera kiyama kiyama kitia hiyo gera tombuja kiyama kati omuntu akate rasi mufira kwabo nini mufira kwa islam banamwe wewe ndio mgundi baba kosachi uli bwasala na maloro nda kolachi uli bwasala na maraba rongo yakoze iki aganyi kusala wachite mufira kubali che nakulu nafo muntu atumugamba haulai bana abajja mu busilamu ngate bakola no bushiri ashaddu babinyo min almalahida okusinga bali abatan nakinza na Allah aba wakanya okubaya kwa Allah wa aktharu banu bakabenge na nyo min almalahida okusinga bali aba wakanya okubaya kwa Allah ii ne katumwe basilamu banamwe mbala ba mubi we mucho atani yakati basilamu banas mwani wacho banyweza kwa obusilamu ejo chikola kya bukafu okudde omuntu omukafu obushi kali no munyweza kwa obusilamu ejo kya bukafu nacho kati basamba namwe bwe mwogere ebigambo ebinene bwe bicho lwaki temwolekeza bali obwanga atwagala bana bayirimbise wano basoki bavewo wano watukule tubona na bisoza za mayagano okutta abanamposi nge chimulebesa kiri echi agamba bali bwe natta bali abali ebweru bage nagamba anna muhammadan yaqtulu ashabahu hama ya sadi alizikubana abata katulaba munafusa vila mubinyo aluwa na abuza abuza alie weru alaba musilamu atatu wantuma nyidi janto musaja simuchi katu ya guwano kusoko kujao alimuchibina chiseke telela ulawa na abibi mfuzi kibagala kubaseke telela ulawa kuna alimuchibina chabu atu inabi ujira ajira ulawa wewe bakulabu kilila katula kuna ujira 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 usambe na namba bili usambe no nere wewe abakwati kija abateka yo message ku WhatsApp ngazitambuza nokulanga bakutambuza 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 buli wamba kutambuza bakubunyensi yonna msajjo ah ati mudini mwete mwagala tubatambuze nedda sebo ne mudini tugenda batambuza mumushiri kwabere mukutu bangali kubunkenke ngali kubunkenke obutagambika awagambi gwaji nijume jasange wera watawshid hayo nitaje abasi jabaso bula kanonyi gena salira ngogenda ngogwo mwatu guonye okusinga okutujuliza bana ebifo bugu munyi tutta olya dui uli mchamu kaja mapino kuba okubala lisa zibeki olaba bali bala lisa eh bali bala lisa okufa kali fetu tulabisa nafe sebe tugeza kulabisa wano mwishiriku omwishiriku wakulabisa buli womulabirako wakulabisa nebo omulaba ngomanyi nkubaka ama lumundi musonga mudalasa nimga gwebundi oli wantu wachamu barakallahu fikum
jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.